Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora i ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi. Mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Whakanui a te tahi wahine toi kamutu tana kāhui mahitoi. He oranga a niho i te moana a toi i te waiariki. Kia ora. Whakanui a tētahi wahine mahi toi kamitu tana kāhui mahi toi ki tētahi hui hui ngā whakanui i ngā mahi toi. I whakanui a te kāhui mata aho e te tohu Walters Prize, mo tā rātou mahi toi atapō. Ko te kāhui mata aho, he kāhui wahine Māori mahi toi, a ko tētahi o rātou o tūhoe o ngā tiawa arāko Sarah Hudson. Hei tā Sarah Hudson, he mea hirahira tēnei te whiwhi i te parae he hirahira ki te taha o tētahi kāhui wahine mahi toi Māori. Kamitu, te whiwhi i te parae he Walters ki te taha o tētahi pau o te mahi toi arā Maureen Launda. Hei tā Sarah Hudson, mō te rua te kautau whakanui ana te tohu mahinga toi i ngā kai mahi toi takitahi. Heoi i tēnei tau e miharo ana i nā hoki i kitea te hira o ngā mahi toi mai ngā wāhine Māori tokorima. Hei tāna anō ka whakāturia te mahi toi e Walters Prize, te mahi toi atapō i tēnei marama ki te hunga ka hiahia titiro i te mahi toi nei. Mō ngā pākeke o te moana a toi o te waiariki e rongo ana i te kaha mamae o ngā niho e whakapōrearea taua mamae i te haere, he oranga kai te tata. Ka hoki mai anō te oranga a niho mō te kore utu ki te moana a toi mō te hunga e rongo ana i te mamae o te waha nā ngā niho. Whai muri i te angitū o te tuku i tēnei oranga mō te kore utu i tēnei tau, i whakaaro anō te kaipuke whakaora mai te mamae o ngā niho, te whakatū i te tahifare haumaru a te marama o he petema a te rua te kaumā fitu mō te toru wiki ki Hūria i Tauranga. Hei tā Māori Emmett o te kaipuke YWMA o Aotearoa i te marama o Hune i tēnei tau, nā te mate korona, kā rītāia e te kaipuke te hāre ki ngā mautere o te moana nui ākiwa ki te tuku i te oranga āniho mo te kore utu. Heoi i putātu ngā whare haumaru mai te kaipuke ki ngā whārua, ngā peke arā Welcome Bay, te puke me Kawerau. Hei tā Māori Emmett anō e tahi tāngata i tuku koha, ahakoa kāre i pine he utu ki ngā mahi nei.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Ki te whutupōro ko ngā whiringa whakamutunga mo ngā whutupōro hei te rā horoi heoi ka tō te rā mo ngā kapa o Pōtiki. Ki te wāhanga pirimia whakawhanake i haukerekere a Mary St. Michael's ia o Pōtiki whātikau mātahi ki te tikau māwhitu, a te wāhanga pirimia tuarua, ahakoa te pakanga i hinga te kapa pirimia o O Pōtiki kia rangataua 32 ki te 20. Kā te akera i ngā iwi koinei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Kia ora.
Nā te māngai